Iri n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze mu makuru yacu. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Mu Rwanda, akarere ka Rubavu katangije ubukangurambaga ku isuku buzamara umwaka. Kavuga ko biri mu rwego rwo gukaza ingamba zihoraho mu gukumira indwara ya Ebola. Muri uyu mwaka kandi ngo kazubakira abatishoboye ubwiherero bwiza hafi 700 mu ngo zitari zibufite. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana.
Mbere na mbere isuku tuyigire umuco, umutekano w'ibanze tuwugire, ibyo dusabwa gukora bibe bizwi buri muntu ku giti cye.
Uyu ni Bwana Gilbert Habyarimana uyobora akarere ka Rubavu aganiriza imbaga y'abaturage bari bitabiriye iki gikorwa cyo gukangurira abaturage isuku.
Icya mbere ni ukubabwira ngo imirimo turimo yose ntabwo ishoboka tudafite ubuzima bwiza. Icyerekezo turimo ntabwo gishoboka tudafite ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza tugomba kubushingira ku buryo twitwara, tugomba kubushingira ku buryo tugira isuku kuri twe, ku mubiri, aho turi, nubwo aho dutuye, aho dukorera, aho tunyura, ndetse n'ahandi hose duhurira. Ni na byiza ko turi hano, hakaba hari abana bato, hari urubyiruko. Isuku, umutekano bigomba kuba mu maraso yacu, bigomba kuba ikintu dushyira mu mutwe aho tunyuze hose.
Meya Habyarimana avuga ko nubwo isuku ari ngombwa ku bantu bose, ariko mu karere ka Rubavu ikenewe kurusha ahandi kubera izi mpamvu agarukaho.
By'umwihariko rero muri iki gihe turi gukumira icyorezo cya Ebola kugira ngo kitazagera hano iwacu, ni umwanya mwiza wo kongera kwibutsa yuko gukumira iki cyorezo ni urugamba buri wese nk'umunyarwanda agomba kurwana na imyumvire yo. Nicyo cya mbere kigomba guhinduka, kigahinduka mu buryo butandukanye. Twese tukiyemeza kurwanya Ebola, abatakarabaga bagakaraba igihe cyose naho banyuze hose, kandagira ukarabe zikagera ku masoko, zikagera ku mavuriro, ku mipaka. Ho twasizeho uburyo buhagije bwo gukoresha, bwo gufasha abantu kugira isuku, yaba abinjira cyangwa abasohoka. Kuri Ebola, Ebola igomba kurindwa n'umwana, igomba kurindwa n'umusore, igomba kurindwa n'umugabo n'umugore, twese tugafatanya kugira ngo turinde yuko iki cyorezo cyazinjira hano iwacu.
Uretse ku mipaka, ahahurira abantu benshi nko mu mahoteli, utubari, amasoko n'ahandi, naho hagiye hateganywa ho gukarabira intoki mbere yo kwinjira. Hamwe na hamwe iyo hahagaze akanya ureba uko abinjira bibwiriza gukaraba intoki, ubona bitangiye kuba akamenyero. Iyo usuye bimwe mu bigo by'amashuri, naho usanga barateganyije aho gukarabira intoki.
Kwinjira mu gitondo barinjira bagakaraba. Ngende hari amabwiriza Minisiteri yaduhaye, Minisante yaduhaye amabwiriza rero natwasomeye abanyeshuri bijyanye n'ingamba zo kwirinda n'ibimenyetso by'uwafashwe na Ebola. Abanyeshuri rero kimwe n'abarimu twarabibasomeye, barabifite. Uri ugeze mu ishuri, umwana wawe wese yakubwira kuri icyo gihe.
Dukangurira abantu nyine kugira isuku. Baba kandi tugize umwana tubona arwaye afite umuriro mwinshi, tugahita tumujyana kwa muganga.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko uyu mwaka uzarangira muri buri gace harateganyijwe ahantu rusange ho kujugunya imyanda, kandi abaturage bagatozwa kujya batandukanya imyanda ibora n'itabora. Abaturage ubwabo n'ubuyobozi bw'ibanze nibo bazakurikira niyubahirizwa ry'aya mabwiriza y'isuku nk'uko Meya Habyarimana bivuga.
Hashyizweho itsinda rihuriweho rigomba kugenda rizenguruka ahandi hose bavuze, ubundi hajya harangwa n'isuku nkeya, yaba ari ku mabutike, yaba mu mabari, muri za resitora, mu bigo byose ahantu hose hahurira abantu benshi, kugira ngo tugende tureba icyakagombye kuba gikorwa buri wese mu rwego rwo gukumira umwanda gikorwe, kandi nawe buri wese akigiremo uruhare.
Mu mihigo y'aka karere y'uyu mwaka w'ingengo y'imari 2019-2020, ingo 2875 bigaragara ko zikeneye ubwiherero buboneye. aka karere kahize kuzubakira ubwiherero bw'izingo 691 z'abatishoboye 300 muri zo zikaba ari zababarirwa mu kiciro cya mbere cy'ubudehe. Ni gahunda izatwara miliyoni 34,550,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Muri aka karere ka Rubavu kimwe n'umutundi turere dutandukanye tw'igihugu hagiye hagaragara indwara ziterwa n'umwanda zirimo amavunja, impiswi n'izindi. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko icyerekezo cyabwo ku isuku ari ukugira u Rwanda rutoshye, rukeye kandi rutekanye. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Jwi ry'Amerika.
Tugume mu Rwanda, hashize amezi agera hafi ku 8 leta itangiye ibikorwa byo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe. Abaturage barasaba ubushishozi mu byiciro bishya bizasimbura ibyari bisanzwe, hirindwa ko bongera kubatwerera ubutunzi badafite. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboye.
Kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, leta y'u Rwanda yatangije ibikorwa byo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe byari bisanzwe. Hirya no hino mu gihugu, abaturage bagejejweho icyo gitekerezo ndetse banasabwa kugitangaho inama. Icyemezo cyo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe cyavugiwe mu nama y'umushyikirano yabaye umwaka ushize, bimaze kugaragara ko abaturage benshi batishimira ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo. Ubushakashatsi buherutse gushyirwa hanze n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda bugaragaza ko abaturage 50% batishimiye ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo, abagera kuri 20% bakagaragaza ko habayeho ruswa kugira ngo umuntu ashyirwe mu cyiciro yishimiye. Abaturage bavuga ko bashyirwa mu byiciro batishimiye kandi bagerageza kubibwira inzego zibakuriye ntibizigire icyo zibihinduraho.
Ukabona wa undi weza ari mu cyiciro cya gatatu, ugasanga na wa muntu urya avuye ku munzani akodesha anawe ari mu cya gatatu.
Ntingira 500 kugira ngo nsohoke mu cyiciro cya gatatu uwo muturage yasizemo agiherehe.
Ingaruka ibyiciro byaje bikandamiza rubanda rugufi, ugasanga ntacyo byabarengeyeho babashyira mu cyiciro badakwiye. Ariko n'ubwa mbere twari twabitanze uko byari byagenze, nuko byageze nyuma sinzi ukuntu umuyobozi bagiye babihindura. Ubwo n'ibindi rero byaratanzwe, nimba bizagaruka uko byatanzwe ntabwo tubizi.
Amakosa ntabwo twamenya ahantu yaturutse kuko ibyo byose byagiye bibaho. Ugasanga umuntu baramubara kwenda ashobora kujya mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri, aho twagiye kubona tubona abantu bose bisanze abenshi bari mu cyiciro cya gatatu, ugasanga batubwira ngo nuko nguko byaje. Ariko tugasanga hari icyo natekereje hari nibwira ko ababikoraga banze kugeza hari abakene benshi.
Leta ivuga ko iteganya gushyiraho ibyiciro bizaba byumvikanyweho n'abaturage. Munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Dr. Mukabaramba Rivera, asobanura uburyo bazifashisha kugira ngo bagere ku baturage benshi kandi bazakora ibintu bibaturutsemo.
Ukuntu tuzabikosoraho, noneho tuzahera ku isibo. Umuntu uyobora isibo ufite ingo 15 abazi neza kimwe n'umudugudu ntabazi neza ngo izi ngo 15 zifashe gute. None ibivuyemo babyanditse n'ubundi bakabyerekana mu nteko z'abaturage kandi bikanamanikwa, ntabwo bizarenga hariya bitamanitswe ngo abantu barebe niba harimo abantu batanze amakuru atariyo. Ariko amakuru azabafatiwe mu ngo nkeya ziriya zo mu isibo.
Mu byiciro bishya bizasimbura ibyari bisanzwe, hari abatanze ibitekerezo ko byaba byiza ibyiciro bishya bidahujwe n'igikorwa cyo gufasha abatishoboye. Ingabire Makire, uyobora Transparency Rwanda, ari nabo bakoze ubu bushakashatsi ku bibazo bivugwa mu budehe, asaba leta guhana abayobozi bahindura amakuru y'abaturage baba baratanze mu rwego rwo guhisha imibare y'abakene.
Abayobozi b'inzego z'ibanze bumve ku kigene bari ukuzamura umunyarwanda, nibareke bave ku bintu byo kuvuga ngo barashaka kugabanya umubare w'abakene, kuko ibyo ngibyo binica n'igenamigambi rindi risanzwe. Niba icyo kintu nabo nibagerageze bacyumve, kandi ubirenzeho anabihanirwe. Rega ikibazo cyo muri iki gihugu nuko umuntu akorana amakosa ntahanwe, nabyo biraho. Hari serivisi zimwe zigomba kuva rwose kuva ko bafatira ku cyiciro cy'ubudehe. Ndi mu cyiciro cya gatatu n'urugero. Uri umuturage uri hariya koko ufite inzu, ufite imirima, nta n'ubumuga ufite. Ariko ufite umwana ujya muri kaminuza, ntabwo bwa bushobozi bwo kugutunga buzabasha kwishyura kaminuza. Icyo ngicyo rwose kikumvikana ko nta munyarwanda wabasha kwishyura abana babiri batatu kaminuza n'indi. Icyo gikwiye gutandukanywa, yewe ndetse no kwivuza. Niba uri mu cyiciro cya gatatu warwaye, ujibona nka Faisal itanga nka bashaka kukwishyuza nka miliyoni 3, ugatanga 10%. rya 10% n'ibihumbi 300 umuturage wahita yabona yaranarwaje cyangwa yararwaye n'indi.
Ushakashatsi bwakozwe n'uyu muryango bugaragaza ko kugeza abaturage 60% basabwe ibitekerezo by'uko ibyiciro by'ubudehe byavugururwa, ariko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ikemeza ko izakomeza kugira no ku bandi baturage basigaye, ibi byiciro bikazavugururwa abaturage bose baregerewe. Asunta Kabuye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye kutwumva ku ma radio yanyu, mushobora no kudukurikira kuri rubuga rwa internet kuri www.voayacu.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iyi mukomeje gutega amatwi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 ibice bitatu FM. Naho njye basuhuza kandi ubifuriza ibihe byiza, nitwa Jeremy Muhabanaye. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mukunda muri benshi. Ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ijwi Echo ukorera Kigali mu Rwanda, hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Nkuko isi igizwe n'ibihugu byinshi, ni nako ifite abantu benshi batandukanye, bafite imyumvire itandukanye, imyizerere itandukanye, bakavuga n'indimi zitandukanye n'ibindi byinshi badahuje, kuko buri wese Imana yamuhanze ukwe. Iba kabiri ryo mu Kinyarwanda byitwa ubudasa. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku budasa, turebera hamwe uburyo ubudasa bushobora kutubera amahirwe mu kubaka amahoro arambye cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba. Dukangurira abatuye aka karere na Afurika y'Iburasirazuba gukoresha ubudasa bafite mu kwimakaza umuco w'amahoro hagamijwe iterambere. Isura y'ibiganiro mu kubaka umuco w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba ni uruhe? Umuryango Jeff Eco ukorera Kigali mu Rwanda ufatanyije n'abafatanyabikorwa bawo barimo Vision Jeunesse Nouvelle ikorera mu karere ka Rubavu, Never Again Rwanda, Life Concern y'Ubugande ndetse na Club de Jeunes pour la Vie ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wateguye ibiganiro byahuje abajene biga amashuri yisumbuye ni bamwe mu barimu babo baturuka muri ibyo bihugu. Ibi biganiro bikaba bifasha urubyiruko gutinyuka kuvugira mu ruhame no gusangizanya ibitekerezo hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro. Ibi biganiro bikaba byarabereye Kigali mu Rwanda kuva tariki ya 28 Nyakanga kugeza tariki ya 3 Kamena mu mwaka wa 2019. Nyamatsiko igira iti ubudasa bwacu amahirwe yacu. Ni gute nahanga udushya n'ubundi buryo butandukanye bw'itumanaho mu kwimakaza umuco w'amahoro mu buzima bwanjye bwa buri munsi? Ni munyemerere dutangira ikiganiro cyacu uyu munsi twumva icyegeranyo kivuga ku mateka y'ibiganiro bitoza urubyiruko kuvugira mu ruhame no gusangizanya ibitekerezo, icyo bigamije, uko bikorwa, aho byatangiriye. Turagaruka dukomeza n'ikiganiro cyacu mukara tumujye kure.
Amateka yo gusigasira amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari agaragaza ingero zinyuranye z'amakimbirane akunze kuhagaragara. Bityo ibi biganiro mbwirwaruhame bishingira mu kurandura amakimbirane akurikira: akuba urubyiruko rwumvira buhumye imvugo z'abanyapolitiki, ababyeyi ndetse n'abayobozi b'amadini yabo; ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu; kutagira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo kubera ubwoba; ndetse n'amahame y'umuco mu muryango mugari, urugero kubutemerewe kunenga, kwerekana ibitagenda ndetse no kugaragaza ibibazo. Ikwirakwizwa ry'inkuru z'ibihuha ndetse n'izidafite icyo zishingiyeho mu karere k'ibiyaga bigari bitangazwa na bimwe mu bitangazamakuru mu karere. Ibi biganiro mbwirwaruhame bikorwa n'umuhate w'imbaraga z'imiryango ihuriza hamwe urubyiruko mu karere k'ibiyaga bigari hagamijwe kwimakaza amahoro arambye. Aha mu Rwanda twavuga Ejo Youth Echo ikorera mu mujyi wa Kigali, Never Again Rwanda mu karere ka Huye, Visa Jeunesse Nouvelle mu karere ka Rubavu, Sojepai mu gihugu cy'u Burundi, Life Concern mu gihugu cy'u Bugande, Club de Jeunes pour la Vie yo muri Congo. Ibi bikorwa by'ibiganiro mbwirwaruhame ku rubyiruko biterwa inkunga na GIZ binyuze mu gashami kayo ko kwimakaza amahoro, Civil Peace Service. Dusangizanye ibitekerezo mu buryo bw'amahoro, duharanira umuco wo kudahohotera mu rubyiruko rw'akarere k'ibiyaga bigari. Iyi niyo yari insanganyamatsiko Ejo Youth Echo yatangiriyeho mu gutegura ibiganiro mbwirwaruhame ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Kigali. Ku rundi ruhande, yari insanganyamatsiko ya 5 y'ibiganiro mbwirwaruhame uhereye igihe umuryango Never Again watangiriye ibikorwa mu mwaka w'2011 nk'irushanwa ryo gusangizanya ibitekerezo ku rubyiruko. Abanyeshuri baritabiriye baganira ku buryo bwo kwimakaza umuco w'amahoro bishingiye ku ihohoterwa, guteshwa agaciro ndetse n'ivangura bikunze kugaragara mu muryango mugari. Bityo bashoboye kurebera hamwe uburyo bashaka ibisubizo by'amakimbirane mu buryo bw'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. aduce umuco wo guceceka uruhare rw'urubyiruko mu kwimakaza ubworoherane mu biganiro byubaka amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Niyo yari insanganyamatsiko ya kabiri umuryango Ejo Youth Echo wateguyeho ibiganiro mbwirwaruhame. Ibi byaguye imitekerezo y'abanyeshuri mu buryo bukwiye kandi bagatinyuka gusangiza abagenzi babo ibitekerezo, kuko burya amahoro atarangirira ku kuba nta ntambara ihari, ahubwo bakwiye gusigasira ibyagezweho. Abanyeshuri bize uburyo bwo kwagura umwanya w'ibitekerezo hagati yabo ndetse n'abakuze, hagamijwe gushakira umuti amakimbirane ntacyo bikanga mu bwisanzure nta n'umwe uhejwe. Abwa mbere Ejo Youth Echo hanayo yakiriye ibiganiro mbwirwaruhame byahurije hamwe abanyeshuri mu karere k'ibiyaga bigari, n'ubundi baganira ku nsanganyamatsiko yo guca umuco wo guceceka. Ibi biganiro byahurije hamwe abanyeshuri bo mu mujyi wa Kigali, abanyeshuri baturutse Huye, abanyeshuri baturutse Rubavu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, harimo abanyeshuri bavuye Uganda na Congo. Gusa u Burundi ntibwitabiriye kubera ibibazo by'umutekano n'imvururu zari mu gihugu cyabo. Urubyiruko rwitabiriye rwaganiriye mu matsinda bagaragaza ko kera abaturage mu karere k'ibiyaga bigari babanaga nta rwikekwe, ariko abanyapolitiki ndetse n'abanyobozi mu nzego zitandukanye aribo bakwirakwiza inkuru z'ibihuha zigamije urwango no kudasabana hagati y'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari. Ibiganiro mbwirwaruhame byafashije urubyiruko kwagura ibitekerezo ngenga hakoreshejwe gukora ubushakashatsi ndetse no kuganira n'abandi, bigatuma bamenya gukoresha uyu mwanya mu gusangira abandi ibyo batekereza. Muri ibi biganiro ndetse n'ubushakashatsi, urubyiruko bize kubaza no gusobanuza ku ngingo bahawe ndetse no kuzishingiraho batanga ibitekerezo mu buryo bwo gusesengura. Insanganyamatsiko ya gatatu kuvaho Ejo Youth Echo itangiriye gutegura ibiganiro mbwirwaruhame yari amahoro atangirira muri njye, ese nakora iki ngo nkureho ibibazo bibangamiye amahoro ku ishuri ndetse no mu muryango mugari. Iyi nsanganyamatsiko yazanye impinduka zijyanye n'uburyo ibi biganiro mbwirwaruhame byari bigiye gutangira gukorwamo, kuko ibyaherukaga byakorwaga mu buryo umunyeshuri yigaragazaga ku giti cye. Gusa kuri iyi nshuro batangiye guhuriza hamwe nk'itsinda rigize abanyeshuri bane baturutse ku bigo bitandukanye, bagatekerereza hamwe kandi bagakorera hamwe nk'itsinda. Iki gihe kandi batangiye kwemererwa gusangiza ibitekerezo byabo mu Kinyarwanda, ku buryo byakuyeho imbogamizi mu kuvuga indimi mvamahanga bishingiye ku kigo umunyeshuri yigamo. Ibi biganiro mbwirwaruhame byafashije abanyeshuri gusangizanya ubunararibonye mu bitekerezo bafite, ku buryo byatumye baganira byinshi mu buryo bwo gukemura amakimbirane n'uko bikwiye gukorwa mu muryango mugari hakoreshejwe ibiganiro n'ubundi mu matsinda, ibiganiro biha ikaze buri wese bidaheza. Insanganyamatsiko ya kane mu biganiro bigamije kwimakaza umuco w'amahoro ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Kigali yagiraga iti: amahoro atangirira kuri njye, ese ni ubuhe buryo bushya nakoresha kugira ngo nkemure ibibangamira amahoro mu miryango yacu, ku mashuri ndetse no mu muryango mugari? Adusubiye inyuma mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo Ejo Youth Echo yateguraga ibiganiro mbwirwaruhame bwa mbere mu mujyi wa Kigali, ibigo by'amashuri byitabiriye byari 7 gusa, harimo CSK, LDK, Esinya Mirambo, APAS, Martyrs, Saint Patrick ndetse na Hyper Nyandungu, kandi buri kigo cyari gihagarariwe n'abanyeshuri bane ndetse n'umwarimu baherekeje watoranyijwe n'ikigo cyabo. Kuri iyi nshuro rero umubare w'ibigo wariyongereye uva kuri 7 ugera kuri 14, aho ibigo byishimiye kwitabira byahawe ikaze nka APR Ugunga, King David, Riviera High School, Apayer Rusororo, Fawe Girls, College Ami des Enfants, GS Kimisange, GS Akumunigo ndetse na St. George Fox Kagarama. Abanyeshuri bitabiriye ibi biganiro babashije kunguka ubumenyi mu buryo bwo kwigirira icyizere bakoresheje kwagura ibitekerezo byabo. Bashobora kandi gusangiza bagenzi babo basigaye ku ishuri uburyo bwo kurasa ku ntego mu gihe utanga ibitekerezo, bishingiye mu kubasha gutega amatwi no kumva byihuse kandi mu gihe gito. Uyu mwaka turi gukora ku nsanganyamatsiko igira iti: ubudasa bwacu, amahirwe yacu. Ni ubuhe buryo butandukanye nakoresha mpanga udushya nsakaza ubutumwa bw'amahoro mu buzima bwanjye bwa buri munsi? Muri ibi biganiro urubyiruko bafashijwe kwagura ibitekerezo ngenga binyuze mu bushakashatsi no gusangira n'abandi ibitekerezo. Ku kuburyo bise uburyo bwo gukoresha imyanya mpuzambaga mu buryo bwo gutanga ibitekerezo byabo. By'umwihariko urubyiruko rwize kuba abantu bafite byinshi badahuza bidakwiye kuba intandaro y'amakimbirane, bityo bahawe umwanya uhagije wo gusesengura neza icyo ubudasa ari cyo bishingiye ku nkomoko, uburyo bw'imibereho cyangwa imipaka y'ibihugu. Abanyeshuri barebeye hamwe uburyo bashobora kubyaza umusaruro w'ibyiza byiza akarere k'ibiyaga bigari aho kuba intandaro yo gutandukana. Urubyiruko kandi rwagaragaje ko ari inshingano zabo kugira icyo bakora ngo bimakaze umuco w'amahoro mu karere, kuko uyu munsi ari bato ariko ari abayobozi beza b'ejo hazaza bazabyaza umusaruro ubudasaga abaturanyi babo mu buryo bw'imibanire myiza.
Ngira ngo mwumvise ko ibi biganiro bimaze igihe kitari gito kandi bitanga umusanzu ukomeye mu kubaka amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Dore kandi ko kuva byatangira mu mwaka 2014 insanganyamatsiko zose zivuga ku buryo bwo kubaka amahoro. Imico itandukanye, kuvuga indimi zitandukanye, ironda koko n'amadini ni bimwe mu byagarutsweho n'urubyiruko rw'Abanyarwanda, Abanyekongo n'Abagande bari bitabiriye ibiganiro nyungurana bitekerezo ku nsanganyamatsiko y'ubudasa bwacu, amahirwe yacu, ibyari byateguwe n'umuryango EGFF. Ariko kandi bakavuga ko kubahana n'ibiganiro ari yo nzira yatuma ibi byose bikemuka. Reka tubumve.
The first one, it is the tribal issues that we have within our country.
Icya mbere ni ibibazo by'amoko dufite mu bihugu byacu. Urugero nko muri Uganda dufite amoko 35 no mu Rwanda bafitanye. Uburyo rero mbona byakemuka ni ugusangira ibitekerezo biciye mu biganiro hagati y'ibihugu byacu. Izi gahunda zihuza akarere k'ibiyaga bigari zigakomeza ibiganiro kuvugira mu ruhame, aho abantu bo mu bihugu bitandukanye bahura bakaganira.
People from different countries are also interacting.
Udasa mbona mu bihugu by'ibiyaga bigari byanjye n'amadini. Mu by'ukuri iyo urebye ubona hano muri bino bihugu dutuyemo harimo amadini menshi atandukanye, ibyo usanga biteza amakimbirane mu miryango. Niba nk'umukobwa wenda w'umuprotesta yakunze w'umukatoliki, ugasanga ababyeyi hari igihe badashaka kubashyingira kubera iyo mpamvu y'uko wenda badahuje idini. Ariko njyewe nkareba ngasanga mu by'ukuri idini ntiyagatumye abantu batagirana umubano mwiza, ahubwo yakabaye ribahuza kuko niba abana bikundaniye mbo bafite inyinshi bahuriyeho byabahuje, nubwo wenda badahuje amadini akwiye bikwiye kuba amahirwe kugira ngo babane neza. Mvura ubwo udasaba kujyanye n'amadini, abantu bakabaye batabiha agaciro ahubwo bakaha agaciro ikintu cyo guhuza abantu icyo bahuriyeho, nubwo amadini adahuye ariko bagahuzwa n'ikintu runaka cyagira umumaro muri sosiyete yacu, sosiyete nyarwanda cyangwa se n'ibiyaga bigari muri rusange, nicyo cyabahuza. Murakoze cyane.
N'ubwenegihugu muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari hari igihe akenshi bitewe na politike cyangwa imyumvire y'abantu usanga bwa bwenegihugu bugiye gukorera makimbirane hagati y'abantu, kubura umunyarwanda ugeze hagati y'abakongomani ugasanga bagufashe nk'umwanzi wabo, waba ari umukongomani se wageze mu banyarwanda runaka bitewe n'imyumvire bafite, ugasanga bigiye gukurura amakimbirane. Ugasanga icyo twakabaye dufite tukita nk'amahirwe, ahubwo kigiye kutubera inzitizi mu mibereho yacu n'iterambere ryacu rya buri munsi.
Chaque pays a une langue propre à elle. Au Congo peut-être on parle.
Buri gihugu gifite indimi zihariye. Muri Congo tuvuga igiswahili n'iringara. Mu Rwanda bakavuga icyongereza n'ikinyarwanda. Naho muri Uganda bavuga ikigande ndetse n'icyongereza. Ugasanga rero itumanaho rigoranye, bityo bikaba byatera amakimbirane. Ikindi gitera amakimbirane rero ni ibitekerezo, naho usanga twarihinzemo ibitekerezo n'amashusho ku itsinda ry'abantu runaka. Ubwo budasa bwacu rero uzaba amahirwe yacu mu gihe twageze ku kigero cyo kwakira abandi n'ibitekerezo byabo.
Nous serons en mesure de tolérer les autres, tolérer leurs opinions.
Je peux dire que dans notre région des Grands Lacs, nous faisons face à des conflits.
Je veux dire que dans notre région des Grands Lacs, nous faisons face à des conflits. Twisanze dufite imico itandukanye, ubudasa bw'umuco, aho usanga bamwe bashobora kubaho n'umuntu avuga ko afite umuco mwiza kurusha abandi. Aha rero bitera amakimbirane, kuko nanjye ntago nakwemera ko umuco wanjye ari mubi. Twemere buri wese n'umuco we, kubaha umuco w'abandi, nibwo ubudasa bwacu buzatuzanira amahoro mu karere k'ibiyaga bigari.
Urubyiruko ruti mugakundana mwajya gushinga urugo ababyeyi bakabyitambikamo, abandi nabo bati ubudasa bw'ururimi buteye ikibazo. Mu bikorwa byo kwigisha no guteza imbere umuco wo kuvugira mu ruhame no gusangizanya ibitekerezo hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro, hari bamwe mu baza baherekeje abanyeshuri mu bihugu bitandukanye ngo bafashe gutegura imbwirwaruhame zabo. Kayon Sande ni umugandekazi ukorera mu kigo cyitwa Ref Konsani gikorera mu majyaruguru ya Uganda. Ashinzwe kugenzura no gushyira mu bikorwa ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu binyuze mu biganiro no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo ndetse n'ibijyanye n'uburinganire. Aratangira atubwira uko yumva icyo gikorwa ndetse n'uko yagisobanura utakizi. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nikore Giraneza.
Ni uburyo bwo guhuza abanyeshuri ukabashyira hamwe kugira ngo bakoreshe itandukaniro bafite, maze barusheho kugira icyo bigira ku bandi, kuko ibyo batekereza ko bigoye cyangwa bidashoboka, hari undi muntu ufite uburyo bakoresha mu gusemura icyo kibazo. Burya urubyiruko rurushaho kumva iyo hari undi muntu uruganirije.
Utekereza ko public speaking and exchange ifasha abanyeshuri?
Yeah, it is very helpful.
Yegira bafasha cyane. Urugero natanga, mbere y'uko tuza hano hari bamwe mu banyeshuri batashoboraga kuvugira mu ruhame. Ariko binyuze muri ibi biganiro, abanyeshuri bigirira icyizere cyo kuba babasha gutanga ibitekerezo byabo, bagakoresha ndetse na bumwe mu bumenyi bungukiramo nko gutekereza byimbitse kandi bisesengura, banakoresha mu gihe cy'ibizamini bigatuma barushaho gukora neza mu ishuri.
We have an example of a student.
Dufite umunyeshuri witabiriye ibi biganiro, dusubiye iwacu yamamariza kubuhagarariye abandi banyeshuri mu kigo. Bagenzi be bamugiriye icyizere banamutora kandi yakoze neza inshingano yari afite, nubwo mbere atajyaga abasha kuvugira mu ruhame. Ni ukuri bibafasha gukomeza gutera imbere. Kubera ko iyo hataza kubaha amahirwe, ntabwo twari kumenya icyo ubudasa bivuga. Byatumye dutekereza tuvuga tutese niba ubudasa bwacu ari amahirwe. Ni iki twakora ngo tubibyaze umusaruro maze ubashe gukemura amakimbirane abantu bafitanye, haba mu ngo, mu miryango ndetse no mu mashuri? Rero iyo ubashije kubijyamo byimbitse, ukamenya impamvu y'amakimbirane ahari ndetse ukabasha no kuba wabona ingamba wafata mu kuyakemura, bidufasha mu kubaka amahoro mu bihugu byacu.
Ni gute uzakoresha ubumenyi ukuye muri public speaking and exchange?
Nzakoresha ubumenyi nkuye mu kazi kanjye ka buri munsi, kandi nzakomeza mbwire nanashishikariza urubyiruko uburyo bakoresha n'igihe hano mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo twimakaze umuco w'amahoro mu miryango duturukamo.
Kuvugira mu ruhame no gusangizanya ibitekerezo hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro ni igikorwa gitegurwa ngo urubyiruko ruhabwe amahirwe yo gusangira ibitekerezo, hareberwa hamwe icyakorwa ngo rushobore kwimakaza umuco w'amahoro.
Twaganiriye n'umwe mu banyeshuri bitabiriye ibyo biganiro, atubwira ibyo yungukiyemo n'uko agiye kubishyira mu bikorwa ngo yimakaze umuco w'amahoro.
My name is
Amazina yanjye ni Jabuyambe Yona. Ndi umugande, ubu tuvugana ndi mu Rwanda, tukaba twaraje mu gikorwa cya public speaking and exchange. Ndishimye cyane kubera ko bizahindura imibereho y'abantu benshi. Twasangiye ibitekerezo mu buryo butandukanye. Nidusubira Ubugande, tuzasangiza bagenzi bacu amakuru azadufasha kuzana no gusakaza amahoro. Nishimiye ko mu miryango yacu, ibihugu byacu ndetse na buri muntu tugiye kubaho mu mahoro.
Ni gute wasobanurira umuntu utazi public speaking and exchange icyo ari cyo?
Public speaking and exchange ni uburyo utangamo ibitekerezo byawe ku nsanganyamatsiko yatanzwe, maze ukajya imbere y'abantu ukavuga. Turebye nko ku nsanganyamatsiko y'umwaka, kwari ukureba uko twakoresha ubudasa n'amahirwe n'uburyo butandukanye bw'itumanaho mu kwimakaza umuco w'amahoro mu karere.
Communication, yes, to promote peace.
I learned about alternatives butandukanye ku birebana n'uburyo bwo gukemura ihohoterwa. Byamfashije cyane ku buryo byanyeretse ko udashobora gukemura amakimbirane no guteza andi makimbirane.
Ni ubuhe butumwa wagenera urubyiruko mu kwimakaza umuco w'amahoro?
My message to everyone,
bose cyane cyane urubyiruko, ni ugutekereza byimbitse mbere y'uko tugira icyo dukora. Hari imyumvire myinshi y'abantu bavuga cyangwa bemera ku itsinda runaka ry'abantu.
Ese utekereza ko iki gikorwa cyakomeza gutegurwa n'umwaka utaha cyangwa bazarekeraho?
Ndifuza ko iki gikorwa cyakomeza gutegurwa ahubwo buri kwezi. Nibyo bizafasha guhindura ubuzima bw'abantu ku isi yose.
Worldwide.
Ndakwibutsa ko iki ari ikiganiro ukomeje gutega amatwi kuri Radio Ijwi rya Amerika, aho turi kuganira ku budasa, turebera hamwe uburyo ubudasa bushobora kutubera amahirwe mu kubaka amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba. Muri iki kiganiro turi gukangurira abatuye akarere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba gukoresha ubudasa bafite mu kwimakaza amahoro arambye ndetse n'iterambere. Ese wowe ukurikiye ikiganiro cyo muri aka kanya, ubona ari ubuhe budasa bukunze gukura amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba? Dusangize igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, aho twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 07/28/82/32, cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 07/87/58/14/11. Wanyura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter na YouTube, wandika ijambo Ijwi Eko ukadusangiza igitekerezo cyawe. Ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi.
ikiganiro cyari gihagarana n'igenaruje Mizero Crispe yari kuhanga bw'ibyo mukomeza mu rugerwe na gahunda za radijwi rya Amerika ikiganiro ejo naho buta
duharanire kubaka amahoro arambye tubanyoterwa ndetse n'andi makimirane duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi cyane ko ari twe dufite ya mbere mu kubaka
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu mugume ku maradio yanyu mukanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro